Toto wakilia dede, dede.
Mindo baba yake ni mbebe.
Mabuba, mabuba.
Oyo, oyo, oyo.
This is an album classic. It's your beloved. And this is our type of song. Your D classic.
Mrembo, nataka ni kusimuri hadithi. Ujua wapi ni metoka na wapi ni nakwenda ke. Tofauti kati ya we na wale. We ni mkarimu sana
Chawanza ponga la toto.
Toto, auna maringo, auna gaisi dingo. Vise za kumeki bingo. Umeridhika na mimi. Sana musigombi baby.
Wasalimie kwa furaha.
Kwa waifu matirioni
tunafananaye,
yeah. Kama mapacha, kama mapacha, true love it does.
Tunafananaye,
dadi. Tabia na mwenendo matendo
tunafananaye.
Yo mama sita like, look at me, I'm look at you baby.
Tunafananaye.
Nataka uwa waifu matirioni.
Ata vitabu vya dini vimeandika mwanaume kuchakarika. Wela ngujukumoni mechivi.
Kimwali, mwenye shida. Yendo wangu swaiba. Sweet love it die. Oh,
oh baby. Nikafanyo tingo. Niwe konda nikamate bingo.
Hali mbari ni kutuzi mwari. Chapaza bonge la toto.
Toto, auna maringo. Auna gaisi dingo. Mishe za kumeki bingo. Umeridhika na mimi. Salamu sigombi baby.
Wasalimie kwa furaha.
Mana nyumbani utarudi. Nataka uwa waifu matirioni.
Tunafananaye.
Kama mapacha, kama mapacha, true love it does.
Tunafananaye.
Tabia na mwenendo matendo. Akilia dede.
Mindo baba yake
ni mbebe. Mabuba.
Oyo.
No baby.
Mtoto
akilia dede.
Mindo baba yake
ni mbebe.
Mabuba.
Mabuba. Nataka uwa waifu matirioni.
Tunafananaye.
Tunafananaye. Kama mapacha, kama mapacha, true love it does.
Tunafananaye.
Tabia na mwenendo matendo.
This is a type of song. It's about beating something.
So long on you,
Alaska. Daddy.